si uongo sisi huko sana, na tunapopendana huwa pia kwa sana.
Furaha yangu ni wewe, sinifukuze kwingine, juu kwao siwe nitapata.
Pole babe, nimetoka an announce, ni ganji flani napewa then ni bounce.
Shida yako ni hiyo, au kuachata doya sapa? Ulikuwa wapi tangu saa saba? We mavo, unajua life iko na choices. Unajua shule sahi washa tupea notice. Misi jui, unaishiaje kwani? Duty zako, hautima nani? Mpesa yangu, hautima ganji.
But sini likusho vile ganji mepotea, na imambo ya corona inabidi naotea.
But you have a family, kwani umesahau? Mino ano umeanza madharao.
Oh, atujui nimesota ama, na time nilikuwa na ganji sana.
Sio ilisha pita, ata kama na kama itakuwa ngumu sindama. Na, bado tunadaiwa madeni. Pande ya bedroom, tata nisiseme.
Si useme tu Mary, na kuona sana. Haki Mary unapendanga drama, vile unabonga imeshika nari. Niseme vile squeeze majisari, na plus you ain't listening. Mataya tu utadhani Michelin.
Wow, Mavo, clap for yourself.
Fanya hivi, kuna simu inaingia. After this Mary, na kupigia. Hello.
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 Hi babe, uko busy ni kupange. You come home, even ni kukande. Najua kesho kuna fam ni Sunday. Leo ni siku yangu, siku ya klande.
Sasa babe, manze ni ko stressed. Wife anazusha pia doina ni mess.
Najua, na ni kama nilisense. Nime cook your favorite dish. Na ni kugeish vile utawish. Tumbukiza pia na vidonge. Kabla utoke, tubonge.
Sawa, njani vile kuna ndai mob. Watch out and weke simu flight mode.
Sawa babe, nasika wie.
Buda, mwono na mislead ujama. Ndoa simba yata kama ine drama. Ebu wana vile wa miishi miaka mob na time kijana kuwa na bo.
Kama na chiti opo, oku kuingine. Sikia tu lazima ipime. Na mepewa shakea ilime. So akipewa mbwana wa mnyime.
Hata mbele ya God, yosipoa. Mwambia tu arudi kondoa. Izo ni shida ndogo ndogo atatoboa. Kwani noma ni aje, atajitoa.
We wacha, always stop, we kacha. Mademu wako wengi chaliles. Plus kijana, cheke kona stress.
Si ubongo, sisi huko sana. Na tunapopendana huwa pia kwa sana.
Furaha yangu ni wewe, sinifukuze kwingine, juu kwao siwe nitapata.
Hello.
Hello.